goes on the boy Eliwelinto Digimon himself Katalava lava music alongside
Modern Epia
Westside Eastside 254 Nazidi kuwa fine. Wengi wana miliki, wengine wana muliku. Hizo zote sikendelea, pole pole na kamilika, yeah. Sivai sifa kama bado buteja sita. Walitisha anga za mibalo zidi tisha. Onja pili pili kumi, moja mbili boss. Natafuna zaidi ya kumi. Track in time na uzumi, yeah. Sio commercial, but ni passion. Niko ready to change words into action. Kio terrorize, man, lazimu wata baki blank. Unachona be happy kwa hii life. On the line, struggles inazidi kuwa noti. Nakazana ni kupata hii noti na jo mischoke. Weli na chungulia elbo talo na tia karibia stepo like Cheki na vaskia dark Hata bila mat day by day na tasma inagat Auto claim my right Iko so so rock my time
Life yangu manze wase haina
Kasu
Yake bila kujenga hiyo
Kasu
Na chizisha play Hata kama ziko Ziko Ziko
Ziko
Kupova kwa mawezi ntaku
Washo
Wata zigi kuwa ti
Hamo
Na mambo kita kamkua
Yeah
Zidi zita zidi
In class call, now I'm upstairs calls. Mjanjes gardens the man. In case exaggerate sana, excuse my man. Si wote nita please, ano kuna sam na chazia kwa navi. Ila kongo mix never enough. Paka tears of jazz and we into laugh. Ni mara mop, nilifuata sali. Nangaru na bat za new cake kwa smoothie. Na bado katerim shihani, what time?
Why would you define me?
Extraordinary things, kweli zina eza elements. Madout, before na after, bado tekishuma shangu. Way smart, weli na chungulia engwa talo. Na dia karibia stepo like checking na voski attack. Hata bila mark, day by day na tosma inagas. Auto claim my right, iko so so rock my time.
Life yangu manze, wase haina
Kasu,
yake bila kujenga hiyo
Kasu,
na chizisha play, hata kama ziko Ziko, ziko,
ziko
Kupova kwa mawezi taku
Kasu,
wata tiki kuwa ti
Hamo,
na mambo kita kamkua Zitazidi
Tamani sana shika M.I.C. I yeah. dream to fly high, be so B.I.G. I so much wanted this since was 83. Nobody to hold me down, spread my wings so free. Najua sifanyi hardcore, but I'm so commercial. Goma bado local competition international. Still paper chasing, don't wanna be a sponsor. I'm riding on my level, my compies only me. Na wachapa na my flow, mini kiboko yao. Show them venye hugo, cause mini baba yao. Na daiku stai famane wala so temporary. Can't be you, you can't be me. I'm extraordinary. It's Eli Weli, Digimon himself And me giant bone, aka the modern F Nina wa outdo, to me ndo kushine Kasi 100% basi niko 99 Uda.
Life yangu manze, wase haina
Kasu,
yake bila kujenga hiyo
Kasu,
na chizisha play Hata kama ziko, ziko, ziko
Ziko,
kuwa kwa mawezi mtatu
Kasu,
wata ziki kuwa